Yeah. It's your boy Romy. You got it anytime. I know you feel me, ma.
Oh yeah. Unajua, I'm turning on a new style. Romy, no hard feelings, man. Yeah.
Listen.
Najua penzi tamu linatoka mbali, asee sijawahi tunga mistari kahi. Mpenzi unielewe, niko kwenye bahari ya kutafuta ili nije ishi nawe. Wambie usijali, nitakuficha mbali ili usiumie wakirusha mawe. Nipende kama vile nakupenda, wanifanya nikumbuke vile unanipatenda. Kwa macho yangu we kichuna maridadi, nishakuweka kwenye zangu witikadi. Ile tu nina shauku kibao, maselo wanadai heti nina tupo mbao. Nikuulize tu, wewe ni kicheche, uko tayari basi kuvalisha pete. Yeah, wewe ni kicheche. Wewe ni kicheche.
Kila siku unasema unanipenda, leo unionyeshe. Isije kuwa kwamba wewe ni kicheche, hela unitekeshe. Kila siku unasema unanipenda, leo unionyeshe. Isije kuwa kwamba wewe ni kicheche, hela unitekeshe.
You really told me that you love me, why then girl you turn against me? Me really thought that you were to be, me never knew me was in fantasy. Girl, sure are you in marijuana? It's been 6 years here to marijuana. And I promise nitakupenda sana, my love for you is true, girl is kufa kuzikana. Ooh, don't you wanna be the love of my love, you can't you see? Girl, it's you and me. Girl, me want just to raise a family. Me want you to be the one and only, the love my money. Ushasikia nani umependwa na msanii. Yeah.
Kila siku unasema unanipenda, leo unionyeshe. Isije kuwa kwamba wewe ni kicheche, hela unitekeshe. Kila siku unasema unanipenda, leo unionyeshe.
Listen,
me wanna give a damn, cause there's woman I need it from me. Never trust a woman that needs a lot of money from me. Me wanna be a burden, girl, me wanna take you out. We can live in company, that's what it's all about, girl. Promise to be a good girl, me know you're working on. We can chat, we can party, we can flood in town. No wonder, pressure on you ponder, when you're not fun, girl. I thought when you weave, sure how you live. Me can believe the life that you live. The life that you live, girl. Yeah. After the old story, me miss it up, Mari. No need for you to worry. Cause when you're money, girl. When you're money. Yeah.
Kila siku unasema unanipenda, leo unionyeshe. Isije kuwa kwamba wewe ni kicheche, hela unitekeshe. Kila siku unasema unanipenda, leo unionyeshe. Isije kuwa kwamba wewe ni kicheche, hela unitekeshe.
You know, what you need to do is what you're supposed to do. You gotta do your homework and things gonna be fine for you.
Young and sexy, inakubamba tu vifreshi. Uko young and sexy, inakubamba tu vifreshi. Uko young and sexy, inakubamba tu vifreshi. Uko young.